Abakugumu byensimbi okuva mu Housing Finance basabye banna Uganda abali mu bibiina by'obwegasi n'abatabiri mu banyikize enkola y'okutereka ensimbi zibayamba okugonjola ebizibu by'obutabeera na nsimbi. Bwabaddenga yeetabye mu kusibulula abaddu ba Allah mu Kampala, Kabwejungira Housing Finance Bank Michael Mugabi ategeezezza nti abantu okutereka ensimbi mu bibiina byokka tekimala, wabula beewole era bazisige mu bintu omuva ensimbi kiyambeko mu nkulaakulana.
Ekigambo of saving tugenda nga tukwata mpola mpola, naye okukulaakulana eggwanga lyaffe kyagala tubeere nga abantu ba bulijjo okusavinga. Ate okusavinga kiri nti sigamba nti nja kusooka nkoleki ku mutwalo gumu, nja kusooka nkufuna ekyokulya nkoleki, nedda ojagamba nti ku mutwalo gumu nja kukwata sinzi kumi ziteeka wabbali, nja kukubulira nti bwe kikola kale kyo neebeera nga ebeera ngumu mu ggwanga tujja kukulaakulana nnyo.
Maiko Mugabi asabye abasiraamu okwettanira Housing Finance Bank bafune obuweereza obutuukiridde era batuukirize ebiruubirirwa byabwe omuli okuzimba ennyumba, okugula ebidduka omuli emmotoka ne pikipiki n'okutandikawo bizinensi bafune ensimbi.